setulinze umoyo gunkulinze sino wange twatadde wesula obudde waffe bwaweddeko sule buli omu okwagala gyali kijja kunze tayimu yo yetanatuka n'ebiyo mukama manya bimanyi bujja kucanga yegoli kungulu nge bitala bitaddekwe officially mudikile yalinde Sabaza kwebaza nze buli kimu kiri very okay Sichari mu myaka gya kwekoza nze gwe njagala ddala yono Obudde nfuna bwa mwagala atakyagala sanuke Love eno mama Abagitegeera tusaana mu nsi nga yaffe Nga tubeeyo mu love palace Ngeraba love legends Batukole ne love currency Change chuna ate tonsasula Obasinga nyo guidance nze byoli byenjankala Olinga mugo gwa sinema Omvugira nga kayimba katarabu Alimpasa bachingamba Chali watu tedola Ekisoka ndi creative Especial love moments Kankukwa tengeri ya sanda Sina bunduchi Bino vyo veyo keza yo keza mbomu Tinkwa miraba kore Yegwele kukwezi vikansi Na wale kamama sivye yo keza Kanku kweke wala mpaji Mbote watu tapinga Yono tuso kumila mpati Vye sabanga Kansabe kuangaze Omomyo mutangabu Ama nicho mchala sabu Kobu tanto, eche kumbo bake tano, obufumbo kuyo.